ya Uganda nsumika ambi mugambe chilio wachi wanuka agambi entie vya yogedwa banka ya Uganda nkulu kubago lieteke ligende edwamu okukumo bwetengereze bwenseno titebigenda kuyigula government tama ya do kujiremesa okugenda mumaso ne bago linilifuse kajiko natabula. Olunakule gulo banka ya Uganda enkulu ngekulembeddwamu governor wayo Dr. Michael Ating Ego no mumyuka we Professor Augustus Nuwagaba yalabudde ku bulabe obwolekedde enseno Uganda singa ebbago lino lya Protection of Sovereignty Bill liyisibwanga bwe liri. Banka ya Uganda enkulu yalabudde nti ebbago lyetteeka lino ligenda kukosa ebyenfuna by'enseno libisuule mu nnyanga singa baliremerako okuliyisa.
Experience in other jurisdictions shows that it leads to immediate exit of the offshore investors. And when they exit, it means that we cannot fully finance our deficit through borrowing. And if we are going to finance, it's going to be through very high interest rates. And as they exit, it will have impact on our currency. And then the other issue is clause number 13 about economic sabotage, that at the publication or anything that causes the weakening of a system is qualified as economic sabotage.
Wabula saba uleleza wa government ya kuno nsumika ambi mugambe chiyo wachiwanuka agambi entebe yao gedwa banki nkulu birozo vyabwe nga banki nkulu ngera banansa balala na bobe wawadeye birozo vyabwe ngalaviseko mkachiko ka parlamenti akali mkweke nenye bago liete kalino. Muna agamba nti government ya kutunula mbirozo na ebitese vya banki nkulu na ebitongole ebirala erabe ekyokukola wabula nga sibi ankomeredde government ye bago liete kalino eryetaaga ku lw'obulungi bw'enseno.
Well, by the ground began to consider infuna, the issue to balance. Kwa wogamu no, sentence on na, ezi ino kuyingira mi Uganda. Wazizekolachi, ziingire kuyingizi because the net has a balance sheet. That if a government is unnet, that sentence is ja okutawangule e guanga, tezeta la kuja. Yo banko vizane ga, nebo ziwa zikene okutawangula guanga, zije. So kituina kuzi imilizo donna zije. Wazi tabangula guanga nze nina balance sheet yangu. But kezama that's part of the process. Wako le teka nga nga tibabu ziza bantu, teka liwe rabbi. Ati abantu babu ziza. Chechurachi parliament baji teka wo, okusoko ukuri ziza bantu wana, chiche bakula chi, chiche bakama. Wali badi wani miliza ni umu, ngele government yoko la mwe yungu.
Nsumika ambi mugambe chiyo wachiwanuka agambi ya parlamenti okuteka obudde n'okuwa omukiseribu li munansi obudde okuwaye ebirowoozo bye kubago lino byemu kubibala nti enfofolo erya gavumenti yabwe ya NRM n'agamba nti ebirowoozo by'abantu byonna yapesiye egenda kubitunulamu erabe ekyokukola erabe ne weekyusaamu ne weetereeza naye nga ddy ebbago lya kusigalawo. Mu bago lyetteeka lino gavumenti eyagala okulungamya ensimbi eziyingira mu Uganda okuva mu nsi ez'ebweru yeziva yeziraga abazireeta ne byezigenda okukola byonna bibenga birambikiddwa bulungi ng'era bimanyiddwa. Gavumenti mu bago lino yataddemu ebibonerezo ebikakali eri abantu abataataganya obwetengereze bwa Uganda omuli nti abavujjira ebikolwa ebyokkotogera ebyenfuna by'enseeno okutaataganya okulonda okkotogera n'okuvumirira enteekateeka za gavumenti n'ebirala nga bano bakusibwanga emyaka 20 oba okutanzibwa ensimbi biliyoni 2 nga buli biliyoni erimu miliyoni 10 so nga bwe kiba kitongole nga kye vujiride vikolo hebyo chakutanziwa bilioni nya nga buli bilioni elimu milioni 10. Okuva obukiiko bwa parlamenti okuli akalondola ensonga ez'omunda n'akalondola ebyamateeka lwe batandika okuwuliriza ebirowoozo eby'abannansi gavumenti okuyita mu saba awolereza Sumika Ambi Mugambe Kiryo Wachiwanuka minisita ombezo w'ensonga ez'omunda General David Muhoozi n'omubaka wa Mawokota South mu parlamenti kati munna NRM Yusuf Nsibambi be bokka baakawagira ebbago lino. Ebitongole ebirala okuli amatendekero ebibiina by'obwannakyewa ebibiina by'ebyobufuzi bannamateeka abayizi ku matendekero aga waggulu bannaddiini banka y'ensi yonna banka ya Uganda enkulu ekibiina ekitabazi banka ez'ebyobusuubuzi mu Uganda bannayuganda ababeera mu nsi ez'ebweru ekibiina ekitaba emikutu gy'abamawulire ekya National Association of Broadcasters wamu n'abalala bangi etteeka lino eriri mu bubage baaligobye nga bagamba nti binnya eri Uganda. yafesi ya saba uleleza wa government muministre ngeita ministra simateka na yobu enkanya okuita mchitongole chi first parliamentary council wamune chitongole chi law reform commission yevunanyizi wa kukubaga amabago gamateka okusinzira kubweta vuhubera okuva mbitongole vya government olonegato waliwa mulichiko laba minister okuyisibwa ebago linelia sovereign tebiru lia isibu uluchiko laba minister okusinzira kukuwabulwa okwebitongole byebibiri era akabondo kabaka ba parliament banachibina kyenaremu akatula makago bwa president yebuvuddeko nako kasembo okuliwagira obuchiko bwa parliament obwo okuli akalondole ensonga ez'omunda mu Uganda n'ebyokwerinda saka akalondole byamateeka bukyagenda mu maaso n'okuwuliriza n'okufuna ebirowoozo by'abannansi ku bbago lino.